mfuno lavi wami. Kalang zula zula mfuno bambolo wami. Aundi mtolile. Au manje ngimtholile. Awe ulavi wami. Kalang zula zula mfuno lavi wami. Kalang zula zula mfuno bambolo wami. Aundi mtolile. Tolile,
awe ulavi wami.
Talang zula zula mfuno lavi wami. Talang zula zula mfuno bambolo wami. Awungimtholile. Awumanje ngimtholile. Ngiyavuma. 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 Au manje ngimtholile. Ngimtholile.
Ngibonile uyafunwa uyalandelwa. Thandwa sami ke komunye nguwe wedwa. We love you wami. We thandwa sami. We sponono sami. Isweeti lami. Ngibonile uyafunwa uyalandelwa. Komunye thandwa sami nguwe wedwa. We love you wami. We love you wami. Kuwi sweeti lami. Sponono sami. Yeah yeah yeah.
Ngiyavuma. 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 Au manje ngimtholile. Wenu ngu mama wabantwana wami. Hai wenu ngu mama wezingane zami. Mina ngithanda wena. Funa wena. Awe ulavi wami. Awutalang zula zula mfuno ulavi wami. Talang zula zula mfuno bambolo wami. Angimtholile. Ngimtholile.
Awe ulavi wami.
Ngiyavuma. 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 Awumanje ngimtholile. Ngimtholile.
Ngibonile uyafunwa uyalandelwa. Thandwa sami ke komunye nguwe wedwa. We love you wami. We thandwa sami. We sponono sami. Isweeti lami. Ngibonile uyafunwa uyalandelwa. Ngekomunye thandwa sami nguwe wedwa. We love you wami. We love you wami. Kuwi isweeti lami. Sponono sami. Yeah yeah yeah.